Ori muwangu simuganda wange Topo watokwa musumi
I'm a winner I will never be the loser Now only winner Topo watofuka loser
Now mufuzi wa bodo ori muwangu si
I'm a winner
Afuka bodo chino mupewa ngono nyaziwe za wama uche Asindike chikari ori muwangu si Kano kayimbye kajja ku mutima nange nebuza zani wama gwe bavuma mufana nechima kati kuba shozi neziwuma gana somba scrap nebyuma gabalala bagamba nchuma mubana bonna tebangema mubyaddala obulwadde bwannuma n'okusoma bladi kwalema safuera obulamu tebwantama nze kyemmanyi katonda gyali nasula ku kapeti gwobuliri tewali n'ebivulo ebyali ku 12 omuntu ginayitanga mu kituli gwobuzibu muzeeyi bumaali n'abakazi nga bampita bbali kati ndi wina ebankubira entoli babo tabu
oli
muwanguzi omuyimbya kyeyiya olaba edikeza ava ku street natuusawo stamina ne bobi waini muwanguzi yava mu keto zekamo kyanagula eryate eryakalenge oli muwanguzi asikari okuuma bukirebo ne kufuwa tokwa mu manyi omutembe yoli muwanguzi tokwa musumi oli muwanguzi oba mwavu oba kyenena nebomanyika banno bakwegaana buli akulaba agamba tosaana balinda kuŋŋaana ku ntaana bakuwa obuyinja nga bakuwaana bwe batonazaawo abakugeya nkoona oli muwanguzi yongera kazana sasiro oyo taata w'abaana atembeeye ebinyeebwa mu musana mu sitesite kanso tagiwona wakyasoma girango kwambana tayimu gy'omala todda mugifuna obatunda ebinyeebwa kitaawo ye wiina mwawedde ne baganda bo munaana abamu bamaze kabala nebigaana nera taata we subi achalina kitaawo ye wiina esubi achalina kitaawo ye wiina esubi achalina oli muwanguzi eyeetikka ebikugu mu kibuga tokwa mu manyi oli muwanguzi ow'amaduka obukwanako eri tokwa musumi obusumuzi mu kikubo tokwa mu manyi atunda emmere n'ennyaanya n'obutungulu ku kkubo owaloonike kulemye okusasula tokwa mu manyi ojja kisasula ewakiseka bakyala beetala banoonya senta nti zaabula kasitoma emmere onoogula nedda bambi mpozi ng'ompola owulira ennaku bemusensera maama tunda kasooli ku bbala sente z'ekikazi zo ziva wala ewakatuukira ku ngwala sente ziri waazoova okukola ze njagala kuzannya zaala bambi zakoze nga taata zitwala bajjukire maali ye gye yagyewala ng'olwakuuma omutima guyimirira amanyakeramu owina okukola kumba muli okwokyeza emidaala agenda alowooza nti bamufera asanga vuulye bali mukwera asanga vuuna miyaka oli muwanguzi ayoze emmotoka bwoshibe tokwa mu maanyi omupangisa kyapangisa tokwa musumi atunda ebyokula mu takisi paka tokowa omulimi asuubula amatoko tukeka sesera gayingiza ekibuga tokwa musumi omuzanyi w'omupiira naawe bwotyo malaya eyetula ku kkubo tokowa
Big up on yourself, number one producer Renex, alongside Oyo Chalioyo, Ronnie, Apar Records, Apar Productions, yeah man.